Shelele.
Asile yalikula akavimba kaja toto mzuri aleza na yule jamaa mwenye mahela akanacha nanja mwenye mata yeye akaniacha nalia na mola aliwa leo nalia na mola onae yule alikupawe we toka ninyima mimi kama riziki anatoa yeye basi nitakosa mimi ila mola ndo anayetoa tena kwa fuleni hata kama niko nyuma nitapata rasima asile ana maana yule mimi na yule tulipendana yule ale tushelele tushelele shele tushelele oh ale tushelele shele tushelele tushelele oh Shelele, 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 bom. Ale, shelele, shelele, tu shelele, tu shelele, wa eko.
Sound. Yeah, after the middle finger, talking.